Lilo Mundega Fem Kodwe.
Maddest beat by the baddest producer.
Lilo Mundega Fem Kodwe.
Has beats on the one, two.
Lolo Roke. Ela Bamani.
Shiloh.
Tiens un caco botulu.
Alban.
As I remember.
Presentation.
Ichi konko kumutima. Kumutima panondi rengingi furukavo. Balibana batalalavo. Balibana batalala. Abatalala. Abatalala. Bayalala mwede sabazanga chingo chavo. Likantala ndi furukase
mwaba pasire. Watopi na cheni lo chine. Zile chikonko mchine. Nimfuruwa mwimpala maso mchine. Oke muri sate tuwale kwata. Waliparwa maiko sata. Ntambika chia malula. Ndefuruko muna nti kujeli
atuwe. Mkamba shekwa chiraita. Polo kandulu. Polo tochika foni ni braita. Nine isi mune teti ndale yo. Na bambi balelo shalelo. Bambi ni mairo. Mailo la ifirila kiwacha.
Maika wama pressure.
Kwata korine zilelo.
Kwata korine zilelo.
Neka tuangale kutu shemu. Neka tuangale
kutu shemu.
Neka tuangale kutu shemu. Kutu shemu.
Kwata korine zilelo.
Nachiwa matuleshana no kumbila makabana. You wish kuibukisha banandi bavana. Bantu ngepo baritu wale kwana. Na ibukisha pone ngoma shakwa rubusu. Na likulo tele na ibukisha ngoma shaba PJ. Na kapelele David's never been easy. Vichiwe menga chupa panonga turitizi. Bantu baliva na batalala. Balia baliva na batalala. Chiria chali chana chatalala. Twarina chona mtabirizo. Silent the producer. Ishingo mange uretusa. Insansa shinyo ura nda anako. Wanambo kuibukisha bafua. Baliva na batalala. Balia chali chana chatalala. Chiria karikana katalala. I see you na milot. Papoy chiti takwilonzi. Nini ni msoji wangbude ya wajanja.
As I remember, ichi konko kumutima, kumutima.
Nangu ichi mbigi chariko buruto.
Mundega fe mkoli.
But it wari pitana chomu mafuto.
Dansi wani.
Songo warinji ya mwana monsi. Songo warinji ni vichirisi. Songo warinji ya mwana monsi ya wenche. Kaka warinji ni vichirisi. Havana batalala. Batalala.
Batalala.
If you wanna fia talala. If you
wanna fia talala. Batalala.
I see you.
Talala. Talala.
Maddest beat by the baddest producer.
Erundi Shavana Bosu. I've been a deep breach, I've been a judge of mushing your bamboo. Havana batalala. Eh? Who was your demon jump? Bandu bamboo was in good. Eh? Bombo clan, Rofa, Bombo Clavsu, Bokofu.